vile nacheza loki. Wezi mezo niko na loki, najisafirisha nasimamisha maploti na nicha lazima. Marima nasimamisha mapira na napin machogi. Make sure andai zote nimetindirisha. Wezi ngam nikipita nimekiwasha wara swakilisha chini ya majiloki. Kinena kuna kitu ikosi, nimejitambua sitaji hizo trophies. Mana bad nimezoe ya mikosi, not nice siju kama ume notice. Najiusisha kama ikona manoti, nachomo akadam super shake ukanoti. Loki, kidosi, loki, nza kidosi. Behind bars neza while ina punch, kinda white na feature white kia mta. Nugu nugu business zimi wa mata, in fact tukipatana kuna impact tuta make. Kidungi tall kama brad, white precipitate ndani ya lab. Sumu kama kawa kama dawa kwa marad, tukiwa safishi ya rada ni clean noise investigate. Ma white na maziwa, dirty beats, style chafu kwa maziwa. Roma na beef za udu na nyamazia, wana niuzia woga, sijatenga hiyo maziwa loki. Mini dosi na nachoma adi nyongi, tunda irori full tank ila moti. Nisa wana wana na nigondi, hepa ukinona no bondi. Vile nacheza loki, wezi mezo niko na loki. Najisafirisha nasimamisha maploti na nicha lazima. Marima nasimamisha mapira na napin machogi. Make sure andai zote nmetindirisha. Wezi ngam nikipita nimekiwasha wara swakilisha chini ya majiloki. Kinena kuna kitu ikosi, nimejitambua sitaji hizo trophies. Mana bad nimezoe ya mikosi, not nice siju kama ume notice. Najiusisha kama ikona manoti, nachomo akadam super shake ukanoti. Loki, kidosi, loki, nza kidosi. Full buda simu junia na chapana kwa sinia. Loki, dereva nimejifanya biria. Daily wanafikiria venya tanifikia. Kimbiza mali kwa milima nikimediza. Deals napiga ndo jua ukona gil. Super bodist inakoma cannabis leaves. Loki, anakwa game jipinsi kiprop. Nasikia kina work properly. Na arif msom tusafirishe mto. Na shaklaze tuzi flow venye na flow kamto. Usileteza usos patikano kipost. Malituko izoreba zisifike uko post. In case uko nje yoni case. Nishangasha nmebandisia babe. Sina za Ferrari na DM imeja hey. True colors wezi mezo mepink. Loki, kinena kuna kitu ikosi, nimejitambua sitaji hizo trophies. Mana bad nimezoe ya mikosi, not nice siju kama ume notice. Najiusisha kama ikona manoti, nachomo akadam super shake ukanoti. Loki, kidosi, loki, nza kidosi.